Basigi be kana doni doni lakana kota fanfe Tomboktu marakono. Jatige wale maweka ukakouke misra wereye. Bingani wale ubekeni sanfe mugujugu fililiye. Dogo kumfla asharan bingani wale temenenko. Mugujugu fila kanyesin sumpi duguma nyafenke marala. Dogo kumtemene. Dugumisen chama na jatige wale mwoka hakili na udebe bato. Dugumiseni were ula. Jatige wale mwogo donendo. Tomboktu sirakan, gundam kateme nyafunke fe, bingani wale lebeka chaya, ni sirako fole nunula. Mali woro masiri taboka, baro besena, mimbe lawarili kofo, nanko patri. Bingani wale uka fereye, ko damadoye, wolo masiri tabo manateme, ubuka bingani wale uke. Walima, yani wolo masiri taboka tse, ubuka bingani wale uke. Menaka marabolo fanfe, halisa maube kuka sigi yoro ubla, kata ukumadogo yoro were ula, kasababu yake kulu marafatugu beka nyogon kele a yoro kofolena. Osha, noe jnye tomba nasunzini ka bolofaraye, mimbe kuma ma kumadogo leuka. Akasebe na marskalu tle mugani flatemene, ayayira ko mugo ba shegi bonyongo de bora. Uka sigi dawla menaka ani kidal marala kata yoro were. Munu yuka yoro bla ubwara dugu minula ukofolen fle. Timfadi mata tadiriant edeliman ikadewan ani agata gambo. Umogo utarasi menaka ani kidal dugu kono. Ushaka seben ya ira ku umogo ubwara uka yoro la fevriye kalu alim marsi kalu la samba fla ni mugani saba. Kuma kunchela. Seiser barakela mogo munu welekura marskalo damnenela jatige wale mogo fe ublara dogo kun temenena utun welekura gao ani kidal frankela ni aluseina la hajika la selye vewa bambara togola kabo Tomboktu.